gavumenti etongozza eddagala erikozesebwa okweweeza kirwadde kya nalubiri siko sell. Abaana 200,000 ebazaalibwa n'ekirwadde kino ekiva ku bazadde abalina obutafaali obulemu okufumbirigwa n'olyoka bazaala omwana alina ekirwadde ekya nalubiri. Abaana abasinga ku bazaalibwa n'obulwadde buno bafa olw'okubanga obwetaagisa okubabeezaawo bwa bbeeyi ekisusse. Akati Uganda etandise okwesa eddagala ekika ekya hydroxyurea nga abakwete chemicals industries basazeewo okutandika okulirunga. Ssentebe w'olukiiko okuzuula kwete chemicals Emmanuel Katongole ategeezezza nti era ebigenda kutuumibwa scria hydroxyurea erigenda okuyambako okukakanya ku baana ab'ekirwadde kya nalubiri. Mu kutongoza eddagala lino omutereezesa omukulu wa minisitule y'ebyobulamu Dana Atwine agamba nti ligenda kusibwa ku lukalala lw'obujjanjabi obutalinda obw'enkizo kisobozese buli ddwaliro lya gavumenti okubanga lisobola okulifuna.